wali wabanga banjo kiriranga mpunze sirina yamba yali byogero ebijamu kubula mu bwange yesu abifudde omukisa oyaya nukule sala zaba mwesiga kitufu asobola alaba ebirungi byakola oye yatuje misiri paka kana nilambi omusajja asobola oye yakolanga ebirungi ku mulembe gwa Dawudi ne kakano yabikola nga tusikiza ettaka mu masekati g'ekibuga omusajja asobola data tuze kululwekanani abalamu n'abalwadde abavu n'abaganga mu linnya lya yesu data tuze kululwekanani bakuŋŋaanirangaeyo ne batukolako amawulire oyo sitaani n'abamwesibyeko abamukolera emirimu gye basanyukanga nga balaba embeereka nagabaluwa mwanyi naze buyasonze beerabira nnyo nti oyo gwe tusinza mulamu obo bawandiika gabalumu ku bulitu nga balowooza nti house of prayer egenda o bajja wagabalu nasaawo omukisa atunoonyeza ettaka era n'alisasula abaali beebuuza nti alirisasuza ki buli kibuuzo ne ansa yaakyo omwana wa ssebo wabyewu nnyo ekigambo kye kyeyogerera house of prayer data tuze ku lulwekanani kanisa eri ku musingi eri wangu lwabange genda olaba omukono gwa mukama eyawanguza bujinga akukolera ebinene data tuze ku lulwabange empologoma yalinda oluguma abalabe basansane laba akasana bwe kanisa data tuze ku lulwekanani abaweza ku Salt FM Salt TV ne media apo genda olaba omukono gwa mukama abakadde b'ekanisa musumba mutawe musumba matini musumba kaizi zerwadda kasai mukyala muti weebasoye yakuwanguza akufunde kalango data tuze ku lulwekanani abalamu n'abalwadde abalamu n'abalwadde abavu n'abaganga tikulatikule yesu tulanyire nti tuli badembe mu linnya lya yesu tikulatikule emiso ekyoga ekyogoli omulabe iwewo tubeere badembe house of prayer data tuze ku lulwekanani